mzuri
baby,
wewe mzuri,
ona ulivyo
wewe mzuri
baby,
wewe mzuri,
look at you
beautiful,
you're so cute
beautiful.